zako I feel so good. Pindi nkikona awo mwendo unafanya kusudi na ulivoshona. Ati unakwenda au unarudi wakata kona nyuma katuni za masudi ulivyo nona. Hey, hey, hivi unapenda wavifu wa karoboti ama sanamu au waze wakununuwa waganoti? Akina sanamu, oh, oh, Anita, macho kama unanita sasita, shepu vela sidika. Anita, macho kama unanita sasita, shepu vela. Show me, show me, show me unavyones. Show me, show me, show me waoneshe unavyones. Show me, yeah, show me, show me unavyones. Show me, yeah, show me, show me waoneshe unavyones. Umenifinyanga kama dona makonde na ndonya, kama mpira Maradona kichuya kona. Na wakisema na mawenge wambie uneraso, wakiringisha peremende nitakugawia kona. Chunga kipenzi majaribu mabaya sana, oh. Na wendo doctor kunitibu niwe salama, oh. Oh baby Anita, macho kama unanita sasita, kiuno kayo ndo sista. Anita, macho kama unanita sasita, kiuno kayo ndo sista. Show me, show me, show me unavyones. Show me, show me, show me waoneshe unavyones. Show me, yeah, show me, show me unavyones. Show me, yeah, show me, show me waoneshe unavyones. Nairobi, Kampala, Kigali, Zimbabwe kwa Tobi, Naija, Somali, wanangu wafanya rodi, chaufucha kwa sadali, na unyamani biobi, bizonga kwa Natali.
Remember where you got it first. www.djericom.com.